kuwulira kakubye nti ba ng'omanya kye njagalera n'ekyokukola leero 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 tugenda kyekola Kube byokulonda, luso londa bakulonda.